All things are possible. That's right. Only believe. Oh, believe now with me, will you? Amen. Only believe. All things are possible.
Kari vale ubva ka bhuku ya makomuketwa ndiyatenda ndidzo raro ndonanga ubara situkunyana na uamba ngazo ndondima yafu inarati yaya ndima yafumi kari imetera thonipo ya ipfi musi richivara ipfi ni mudzimo rotere ndiva izo ngaruri ima na nechedza kudikumedzeri zvine nitiyo uita ni ima utonipa flaga, musi ichikupira. Nenga minini sararo musi fila mzimu lichivariwa.
They came to Jericho, and as they went out of Jericho with his disciples,
Mubasuka Yeriko, numusi vachibva Yeriko, na vafunziwa vamwe na vatu vanji, Baratimeo wa bofu, muro wa Timeo, obo udzura tsina ndira chumbera.
And when he heard that it was Jesus of Nazareth,
Nomusi achifauri ndi Yesu wa Nazareta, atomo vizereira, no ari, Yesu, iwe murowa Davida nkatucheri, no banjiwa mkaiza uri apumure, vizi asimesa uwerera utera tendera no kuru, iwe murowa Davida nkatucheri.
Jesus stood still and commanded him to be called.
No Yesu aima, uno araya, uri avidziwe, no vavidza munna wa bofu varikaye, iva ukutarao, takuwa, ukovidza, uno ene arata nguvo yawe, atakuwa, uno adaka Yesu.
Jesus answered and said unto him, What will thou that I should do?
No Yesu apindura naone arikaye, dimini chine nendati ya uitera. Munna wa bofu arikaye, murena, uri ndivone. Yesu arikaye, chimbira zvavo, urutendo rwavo rupodza. Nonga utotavanya, atanganidza ubona hawe, naone afarandira na Yesu. Karabere, muya muketwa muhuru, mandafadza lino ifu itera rine, madekwana namusi, kalino litambia lituku. Ngave richibona vupo vuchidova hafu, ungaita nga uraro, rijeru tendo rwa uri mudzimu katichira. Naone hashandu kimurova, na musi na narini, rizumbera nga zina la Yesu, murwa mufuna wawe, mchizi washu, amen, nga dzura. Tero ya shumadekwana na musindi, mzimu na ngwana yonechezwao. Uno zino machoni ano, roba na chipinga chuvuruane, musi richibona Yesu achijena Yeriko. Norowa na uri, hoba unamuwe mutuku enepo nga zina la Sakeyo. O gonyanta muri wa muhuyu, no adi zumba. Aur oba sateni uri Yesu ni mprofita. Pezi mufumakadzi wawe oba mufunzi wa Yesu, no oba chikumura berera. Numusi Yesu achidapasi ya muri, aima, arabere santana one amuvidza nga zina, no aritsa, ndiko ya hayani na iwe na musi. Unandaele kanya, urusidoba suzwa udimadekwana na musi na zobo, musi ripano. Urusuko isapanda na Yesu, rumumbera machoro ni anure, achimire na rine, naone roba richikoto dutu wanae. No karso kwa isapanda na inga enepa Yeriko. Juna madekwana na musi, chivochashu chitoma petu ti. Geye Yeriko hapu, no Yesu ndunia Sakeyo zini. Uko wana zwawe, zwiliwa zwawe, no nituba lirotora ula chimezi. Naone ukadima machoro ni chironi. Pezi huno muya ukubuzula uchipa honi, hone tabani. Ntao mwona na Yudea, uwarotora kuma ntapo. Machiru ni chiruni, gamanda nga ichu chipinga changwa. No shangu nga chile chipinga, sasune zwaba hone, kashangu lakare shini. Lo dara ba umbeiri, vaya kazikuda za chitarata, no ba umbeira. Ndi, pezi pasika ayo mashango, chitarata zo dara nga ba umbeiri. India na O, Africa, na petu uchi, vaka divana ba umbeiri. Vahole pari, nimiso, bofu, bo oma umirado. No chumuchipinga batu basakoni udichiza, wene bane, batu umbeira. No batu lene posi muchipinga, na wene bafangandana. Nenge India, ndo chimira na starata na inwe chelede nda neiwa nga aba vhathu no ndaishandukisa ubva kha dzidolara uya kha chelede no ndi tshikolingedza uipirisa ngani vo ze tio wana mbi uri imbvise nda chitarata vo vha tshikumuka ndekanya no hova una musadzi mutuku atumupadzao edrenepo a tshikufa nga ndala luchie lutuku no lopfa ndala u swika he ṋama yava i tshi khou nambatela na thethele nahone hune na vhona nzudzanyo ya thethele ḽituku uno a ninetshedza lushiye a tshi khou lingedza u ninetshedza lushiye uri lu si lovhe arali na dzhia hoyu miniya nga hoyu muṅwe miniya nga hoyu muṅwe miniya o nene nini arali na nga to vhona zwine ra rata kule ganini ḽa mashika apa zwi nga kanzwa avo vhathu vhunzhi havo ni to vha ni sa limu uri iḽi shango ndi ḽa khwine hani musi ni tshi vhona shango ḽoṱhe ḽi tshi khou fa nga ndala
And it's full of beggars.
No lo dala ba umbeyi, une li duba, unga chuo chashu shishitoma, hova una, ruwa nori haba ba umbeyi bote, batsira paskanji, ngeye riko, kagete la debura, lini la ba Jerusalema.
Jericho wasn't too rich a city.
Jericho was the rubifumo nga manda, pe Jerusalem, maitele maulu ayo, pe tu diva tabernakele, unu unu ba fumi bote, bo furichere Jerusalem, no yoba i dorubukuru ya mjini jiri. Uno vhathu vha bvaho khayo vha vha vhapfumi no vha vhambadzi na vhaṅwe musi vha tshi dzhena ngomu nga masiari havha vhahumbeli vho vha vha na madzulo avho ni mulayo songo ṅwaliwaho vha 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 tshi ḓivha hune muṅwe na muṅwe a ḓo vhea zwawe a tshi humbela vhurotho hawe thuso yawe no vha 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 tshi tea u swika afho nga u ṱavhanya u itela uri musi vhavhambadzi vha tshi dzhena ngomu ngauri khaṅwe muthu o vha tshi thusa muhumbeli muthihi fhedzi nga ḓuvha a na ḽingwende ḽine a ḓo ḽi vhea nga kha tshikwama tshawe phanḓa ha musi a tshi ṱuwa no zwo tou ralo etshi tshifhinga romeo vha tshi khou vhusa palestina no mekwevo avho o vha a dinaria ya roma no ngauralo vho vha na ḽone ḽone ḽingwende ḽituku o vha tshi ḽi ṋekedza muhumbeli wa u thoma khaṅwe no zwa vha zwenezwo fhedzi nga ḓuvha o vha sa koni u ṋea muhumbeli muṅwe na muṅwe ngauralo hoyo ane a ṱangana nae u thoma zwo tou ralo u wana ḽingwende ngauralo vho vha na fhethu havho nda gete na musi vhathu vha sathu swika ḓoroboni vha endela mashango na vhaṅwe no vha dzula kha gete ḽa tevhula nga maanḓa vha tshi khou wana vhaendela mashango vha tshi khou bvelela nga henefho
As we see this morning,
samusi ri tshi zwi vhona ano matsheloni ane ra khou amba ngao ḓuvha ḽi tshi khou thoma u ṱavha zwino u yela kha iri ya ṱahe nṱha tshithoma ho vha una muhumbeli muthihi wa bofu we a swika u lenganyana o vha na vhusiku vhusi yavhuḓi o vha a bofu o pofula ubva tshe a vha mutukana mutuku uno o swika u lenga o vha a songo o eḓelesa aḽa matsheloni ngauri vhusiku woṱhe o vha a tshi khou ḽora uri a nga vhona hafhu uno a songana mbeteni wawe uno o vha a tshi kona u vhona o elekanya uri u a kona u vhona uno u vuwa na u dinalea ho raliho ha uri a kona u vhona ngoho wo vha u tshi to vha muḽoro fhedzi uno a tsela fhasi kha vhuimo hawe no musi a tshi swikapo zwino heḽi ndi ḽitangwa zwino ḽa u swika kha ndivho yanga ho vha hu si na muthu henefho ho vha hu na tshithu tshi songo ḓoweleaho tshi tsha itea hu si u fhira hafu ya u ya kha iri ya ṱahe kana iri ya fumi nṱha tshithoma unouno ho vha hu si tshe na vhahumbeli henefho kanzhi muthu muṅwe na muṅwe o vha kha vhuimo hawe o vha a sa ḓivhi uri ho itea mini ḓoroboni sa zwine ra vha nazwo kha vhuragani yashu ya matsheloni ano matsheloni na zwe ra amba ngazwo yesu o dzhena nga gete nahone a ya ḓoroboni unouno vhathu vhanzhi vho tevhela uyo u vhona uri zwo vha zwi nga mini na vhahumbeli vho ṱuwa no o vha a sa ḓivhi o swika u lenga ngauralo ri a kona u mu vhona musi a tshi thoma u vhidzelela madzina o fhambanaho uno hu na a hu na muthu afho zwi tshi nga zwithu zwi na vhuludu a mangala zwo luga khaṅwe vhone vhone vhaofisiri vha roma vha nga vha vho vha pandela u bva fhethu kana zwiṅwe ngauralo ha ngo pfha muthu na muthihi ngauralo a ho vha u tshi khou rothola uno o vha o ṱanganana nahone zwiambaro zwawe zwo vha zwo ṱala uno a mona a tshi gobagoba u swika tshi wana tombo ḽi ḽa vha ḽi nnḓa ḓuvhani ḽi ḽa tou bva kha luvhondo musi mudzimu o dzinginyisela luvhondo lwa kale fhasi maḓuvhani a yoshua a dzula fhasi kha heḽi tombo uno o vha a tshi khou lingedza u elekanya nga muloro wawo wa vhusiku fhiraho zwo vha zwi tshi ḓo vha zwi zwa vhukuma hani arali a tshi nga kona u vhona fhedzi o vha a sa koni u vhona o vha a bofu
no
a thoma u elekanya nga zwithu no muhumbulo wawo wa humela murahu kha vhuṱhanga ni a ḓivha ni ndi takalela u ita izwo u dzula nda elekanya zwithu zwo fhiraho zwi zwi takadzaho zwe magundo e nda vhona murena a tshi kunda na zwifhinga uno Bartimeo vunga ri chi mudiva nga dzina a tshi kolora vula vhusiku o ṱanganedza u vhona awe a thomo elekanya uri zwi nga vha zwa vhukuma hani ari a tshi nga kona u vhona a elekanya o ndo pofula lwa tshifhinga tshilapfu a thi ḓivhi na uri ndi nga kona hani u mona mona hafhu ngauralo a thomo elekanya nga miṅwaha minzhi ya murahu musi a tshi mutukana mutuku o vha a tshi dzulela u tamba ndapo tshikwarani nga thungo kha bama une yorodhani wa bvelela hone no muedzi u fasi apo une vha ṱavha thoro no o vha a tshi tshila nṱha thungo a tshikwara ri ḓo ralo no a elelwa uri o vha huna kahani uno nga tshipepo u lavhelesa one one maluvha maṱuku musi a tshimela na uri o vha a tshi dzhia hani vhunzhiawo nahone a dzula fhasi huno a lavhelesa kha lutombo lwavhuḓi lwa ṱaḓa ni a ḓivha upofu ndi tshithu tshi ofhisaho musi ndi tshi vhona muthu bofu mbilu yanga i ya mu swikelela fhedzi naho ndi a ḓivha nga vhupofu ona naho upofu ha tshimunu uri mudzimu o ita hani muthu uri a mu vhone uno a vha koni u zwi ita tshiṅwe tshifhinga nge vugarapuka Cincinnati ndo vha ndi henefho ṅwananyana wanga mutuku no rova ri henefho ndi mufuni muhulu wa nnḓa vhunga ni tshi zwi ḓivha nda vhona vho faragoni uno uno vha ḽivheaho koni uno tshila tshithu tshi ṱumupatsaho nda pfa phosho no ndo vha ndo fara sara mutuku nga tshanḓa no rara tsela fhasi hokoni no henefho hetshi tshinoni tshihulwane tshina malopo mona na tshipatuwo tshatsho phapha dzo ṱhukhuwa u bva khatsho nda elekanya zwithu zwi pfisaho ni vhuṱungu ḽa dzula fhasi ḽa tshimbila mona na hoko ḽa thoma no apa ḽi a bvelela ḽi tshi khou papamedza papa dzalo hapo u rwisa ṱhoho yaḽo na thungo ya hoko ḽi tshi khou papamedza papa dzalo nṱha na fhasi ḽi tshi khou lingedza u bva hokoni no ḽi tshi khou ḓithuvhula mathenga fhedzi ḽo vha ḽo farwa ḽa wela fhasi no ḽa eḓela henefho matolo a mona ḽa lavhelesa nṱha nahone ḽa vhona lutombo lwa ṱaḓa lwe ḽa vha ḽo bebelwa lwone ndi tshinoni tsha ṱaḓulu ni a ḓivha fhedzi ni a vhona zwiṅwe zwisikelelwa zwa vhuṱali zwa muthu zwo ḽivheaho koni nda ima henefho nda lavhelesa khaḽo nda elekanya ndi nga ṋea tshiṅwe na tshiṅwe arali ndi tshi nga ḽirengela arali ndi tshi nga ḽirengela ndo vha ndi tshi nga ḽivhofholola nda ri bvela phanḓa mashaka kale u ḓo takalela izwo na nṋe ndi araro vhofholo wae nahone gonye nthafho u wana na nthangei wo vha wo bebelwa zwenezwo nda elekanya heyo ndi mbonelo iṱungufhadzaho na u fhirisa ye nda vhuya nda i vhona nda takula Sara nda mu fara nga tshanda tshanga nda ri mufunwa afho ndi tshiṅwe tsha zwo kalulaho zwine maṱo awo a ḓo vhuya lavhelesa khazwo nda ima henefho ndi tshi khou elekanya nda elekanya hai ndi a ḓivha mbonelo i shusha u fhira iyo lavhelesani nṱha tshikwarani hapo avo vhanna vha na tshikoti tsha halwa tshanḓani tshavho vhasadzi vho ambara zwipfhufhi fola ngeno vho vha vho bebelwa vha vharwa na vhananyana vha mudzimu nokhevho henefho hukoni ya tshivhi tshe satani a vha vhea khatsho zwi a ṱungufhadza upofula tshimuyani vho bvalelwa hukoni khaṅwe vha wela kha tshiṅwe tshivhidzo vha imba kha khwayari fhedzi vho bvalelwa hukoni ya tshivhi no sa musi Bartimeo o lingedza u elekanya murahu nga tshifhinga tsha musi a tshi mutukana mutuku hani uri o yela kha iri ya vhuvhili nga madekwana vha u vhona ka ume mutuku vha muyuda vha vha tshi mu vhidza Bartimeo o vha a tshi swikelela kha u faifi ḽavho hafo musi ḽi tshi hungana zwikwara no o vha tshi ḓa a tshi khou tou gidima no vho vha vha tshi dzhena nga phanḓa phatshisi no vha wana tshidulo tsha kale tshi ḓifhelelaho no vha mutakula nga zwanḓa zwavho no a elwa uri o vha a tshi lavhelesea hani kha maṱo avho avhuḓi na uri o vha a na mewa vhuḓi hani na uri vho vha vha tshi mu eḓedza hani musi a tshi dzhia vhuawelo hawe nga madekwana na uri vho itani izwo vho vha vha tshi mu vhudza sitori zwa vhathu vhavho na zwa vhaporota vha mudzimu vhahulu nahone vha mannḓa vhe vha vha hone mukati yavho no a funa hani izwo o vha tshi funa u zwipfa zwo vhifha nga maanḓa musi vho mme vha tshi dzudza vhana vhavho itela mbekanyamushumo ya televishini ya ḽiṅwe dendetani ḽa Hollywood madzuloni a u ita zwithihi u vha vhudza sitori zwa bivhili fhedzi o vha a mme a wa vhukuma wa muheveru uno o vha a tshi vhudza vhaṱuku sitori o vha a tshi ri u mu vhudza nga musi mudzimu a tshi ruma muhulu mushe wa maanḓa musi vha dzi phuli fhasi nge Egipita mudzimu o phulufhelisa khotsi Abrahamu uri u ḓo vha phulusa uno a ḓivhona dza kha ene muprofita muhulu we mudzimu a mu vusa vhukati havho a vhidzwo mushe uno u ḓa kha tshivhumbeo tsha khavo ya mulilo uno a rumela mushe fhasi nge Egipita uno zwihulwane zwiga zwa maanḓa na vhutolo o vha bvisa ngazwo na uringeso gani husina vuroto kana chimwe chicha ula vitsivavo kuchimbira kamutaro wa uteceresa unomudzimu anisa vuroto bvaka rutombo nondi akono pfabaratimwe mutuku achiri mme rwachikara nyana mudzimu anga vana varumwa vawe vothe vachikoshuma thangei uno una hondo kurwane hothe karutombo no varumwa vashuma naupirisa vachikurugisa vuroto naone vakusukumedzera ka ha imufunwa umutukusa kaufesesa uyabona yehovha ateuita izvo yehovha ateuva na hondo ndi ene musiki usoko zviamba unozvararo zvine zoriko yorimini nga yesu musiri chimuvona chijia chinhu chifanawo utiyova na chimwe chinhu chiketwa ngayo utiyova na mumwe mutumane nayehovha mumwe mutu namusi ukoringedza umuita muprofita pedzi kana mutu zvawe kana ramatari mudededzi wavudi ovasi chimwe chinhu chiri pasi auva mudzimu ovona dzonamani henepo musi achiyamba naye naone amubudza nga uri ubvera hone hone sogani lihulu unehova umura wa yorodhani zvezvo na uri aninga chipepo musi mwedzi waramba mai musi madhi achikonoka mutange yudheya no madhi ote atava achikotsera pasi muyorodhani wothe wovawo wovo wodhadzwa nga madhi madhi amurau mahuru ngei pasi kamurambo zovonana unga yehovha ova muendedzi akundelwawo kudisa vatu vawe kaicho chipinga chemirambo yova yodhara rokaruresawo vova vachidzokanano upata bhurokayo noyoshua mutuku kana mutuku husi yoshua pedzi bharatime mutuku angari ma ozviitisa ani ari mufunwa elerwa yehovha ukadhiva musiki osokoamba hunorone mudzimu takaiva uisa zvituka musi zvikauvhiringana huno adzisumbedza samudzimu ngachipepo musi uchirimo ningawera yorodhani zvododiwa nepo huna petro tandavuwa udhorobhoni riadhiva izvo ngadzitori dzowerewo seri hunodzasvika kaizvi bedzi mudzimu oricha miedzi yote yadhadzwa nga madhi uno zvenezvo udha akokodza manda mahuru awe ubva padhuru no abveredza ndira yoomawo ngaenepo apo hudzura matombo nga pasi heyoshua vatendera uri vauhudhadze sachihumbudzi kayehovha uri vatu vavo vorondoto hani huno a mumwe azvitakarira zvakuma kuma hovonga musadzi wamusunema oerwa izvo nomume avo vava vachidzwera umubudza nga chitori chamusunema nachamuprofita muhuru eliya dhuvani lawe nauri uyu mufumakadzi ova na vurenda hani kauyu muprofita bedzi zvavudhivudhi ovasi muisraeri ova musunema ngauraro otenda uri eliya ova muprofita profita muhuru wamurena ngauraro musi limwe dhuva ori kamukara wawe kari mupatero rupera rutuku ngatumwa mbi yashu unori musumbedze vurenda ngauri umunna muhurwane na uri limwe dhuva musi eliya nageyasi muranda wawe obverera huno avona hovu vurenda hothe ari kageyasi jenangomo hunohuno umubudzise ringaita mini nandingaamba nakosi kana muranguri ari hai ndidzotodzura kukati yavatu vanga zvotozoruga bedzi gehazi ari ndimuumba oaluwa munna wawo oaluwa huno avana vana huno ari huno eliya angava ovona bhono ari yaumubudze araro mamba murena ukoyovana mutukana mutuku nonga mimwedzi yatae mutukana mutuku abverera wakare ova na kotsi yawe ndatsimuni kanoni no angava ooma miradho ngadhuru odzurera urira toyanga toyanga mukotsi vamurume nandunu mume vamutakura marumbini avo uno vamukwengweredza nokamwe vamuneya madzirapo ote eava ahone aumuneya uno mutukana mutuku ana nosvikera maperoni vavo madhekwana arova na urime mutuku vava vasakoyokundiwa hani musi kotsi vachisvika unovadzura tsini vothe vasvika unohova uchikogomera na uzhamba mutanga mutuku worova bedzi ova achena rutendo kawoyu muprofita profita wamuheveru ene ova vanda ari mbopereni meira uno uno nisongo 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 ima bedzi ntendereni ndiyekaliya bhako unohoyu muprofita adzura hone mutakatava yakaramela uno mukala wawe ari awatu vhaṅwedzi muswa kana sabata uno ḓovha a siwo ari zwoṱhe zwo luga ari tshimbila uno musi Eliya a tshi muvhona a tshi khou ḓa ene na gesi vha bva bakoni uno vha lavhelesa o ima unda afho uno a bvelela ari afha u bvelela musunema uno una thaidzo fhedzi mudzimu o zwi dzumba mbiluni yanga ni a ḓivha mudzimu wa vhudzi vhaprofita vhavho tshiṅwe na tshiṅwe zwine a ṱoḓa vha tshi zwi ḓivha fhedzi ngauralo a lavhelesa huno ari ene u ari tshimbila ṱangana naye huno ari u zwo luga zwoṱhe kha iwe zwo luga zwoṱhe kha munna wau zwo luga zwoṱhe kha ṅwana wau na hetshi ndi tshipiḓa tshine nda takalela na nṋevo musi gehazi a tshi ṱangana naye ari zwo luga zwoṱhe kha iwe zwo luga zwoṱhe kha munna wau zwo luga zwoṱhe kha ṅwana wau ari zwoṱhe zwo luga lusiyo lo eḓela lofa munna a tshi khou zhamba mitodzi i tshi khou rotha mbiluni yawe fhedzi zwoṱhe zwo luga o ḓa phanḓa muthu ane a nga mu vhudza nahone a mu fhathutshedza no o vha na lushiye zwo tou ralo mudzimu u ḓo dzumbulula uri ndi ngani o mu dzhia murena o ṋea murena o dzhia kha u rendwe dzina ḽa murena o vha a tshi khou ṱoḓa u ḓivha uri ndi ngani no zwenezwo uri o ḓisa hani a wela minenjhini ya Eliya no gehazi a mu dzinginyisa uri a vhuwe uno zwo vha zwi songo ḓowelea kha muṋe wawe uno a dzumbulula zwe zwa vha zwo khakhea uno Eliya aya uno a vusa mutukana mutuku nga u eḓedza muvhili wawe kha wa muthanga mutuku ndi khou ṱoḓa ni tshi limuwa lutendo lwa mme na lovo o eḓedza lusie kha mbete we Eliya o vha a tshi eḓela khawo ni khou ṱoḓa ni tshi ndi khou ṱoḓa u bvisela khagala muhumbulo wa Paulo afha nga nḓila yanga ya ku elekanyele ni a ḓivha Paulo o vhea sekadugu kha vhalwadze na maṱhuphe awo na dzifasikoti a thi tendi uri Paulo o vha a siho kha luṅwalo ndi elekanya uri hafha ndi hone he a zwi wana hone ni a elwa tshithu tsha u thoma tshe Eliya vhudza ene gehazi dzhia thonga yanga uno uyo u i vhee kha lushiye o vha tshi zwi ḓivha uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine a kwama tsho vha tsho phathutshedzwa uno ngauralo ni a elelwa Paulo ngo rabela sagadugu wo soko dzhia u bva kha muvhili wawe hololovha lu lutendo lwa vhathu ngauralo ni a vhona ori dzhia thonga yanga huno ara muṅwe muthu a u resa u songo mu resa murahu i vhee kha lushiye fhedzi lutendo lwa musadzi lo vha lu siho kha thonga lo vha lu kha muprofita uno ari a thi nga u ṱutshela u swikela unga muya wawe u tshi tshila ne a tshi khou ya u ṱutshela ngauralo Eliya u itela u bva khaye o tea u ṱuwa naye ngauralo a dzhena ngomu huno a ladza muvhili wawe kha wa mutuku lushiye lo faho uno lwa a tsamula kha sumbe uno lwa ḓa vhutshiloni nene tshitova tshitori tshihulwane kha hoyu mutuku Baratimeo musi a tshe mutukana mutuku o vha a tshi takalelani itsho tshitori tshituku ngauri ho vha hu mvuwo ya mutukana mutuku hetsho tsho vha tshi tshiṅwe tsha zwine a zwi takalela fhedzi hezwo zwo vha maḓuvha ano fhiraho tshife u wa muvhudza zwino tshimangadzo hayo o vha maḓuvha a Israel o vha a na vhuhulwane vhathu vha maanḓa vhahulwane vhaprofita vha maanḓa vho tshimbilaho shangoni fhedzi vho tshipe vho ri u a ḓivha Yehovha a tsha ṱoḓa vhaprofita a si vho tshipe fhedzi vha no amba izwo fhedzi vho ita zwiḽa Yehovha a tsha ṱoḓa vhaprofita o ri ne mulayo uno ri fhaṱa tshivhidzo thembele uno ndi zwenezwo fhedzi zwine ra ṱoḓa no zwi tou vha nḓila i fanaho ine vha zwi tenda ṋamusi fhedzi naho zwo ralo Yehovha u kha ḓivha Yehovha nahone a nga si shandukise nḓila yawe ndi ene mudzimu nahone a shanduki zwino vho tenda uri hezwo ndi zwezwo fhedzi zwine vha ṱoḓa musi o dzula henefho kha hoyu muloro wa masiari unga zwo vha zwo ralo a tshi khou elekanya ngahazwo no mato awo o pofudzwawo a lavhelesa kha ḓuvha ḽi dudelaho nga khati afa u kanda minenzhe ya meina ṱhukhu i tshi khou bvelela kha kha nḓila ya matombo i tshi bva Yerusalema matombo a maṱuku a badani i tshi khou dzhena sa huno a thetshelesa huno ho vha hu na muṅwe muthu a na minenzhe na sendele a tshi khou gidima phanḓa miola ṱhukhu uno a zwi ḓivha uri hoyo a nga vha muthu o pfumaho ngauri o vha a tshi enda nga meila nahone o vha a na mulanda wa u rangaphanḓa meila ngauralo a takuwa a tshi khou ḓivha uri u tea u wana tshelede nyana u itela u tshila ngauralo a takuwa ḓiputa nga nguvo yawe nunguvu ṱhukhu yo ṱalaho uno a gidimela tshitaratani no ari ndi ḓo takalela ndambedzo ndo lenga no matsheloni na u nga mpha vho ndambedzo ndi bofu uno ri pfa ipfi ḽihwasaho zwa vhukuma ḽi tshi pfala bvani nḓilani muhumbeli ni mulanda wa Yehovha ndi tshife ndi kumpa Yerusalema ndori muwanga mushumisano uimisola mutangano wa pozo une wakoyova hone pasi apa ano macheloni ngei ngei Yeriko ikoteo tangana na varatu apa ndondibone uri izo zvithu zvisibvere panda wanai vathu huna muprofita wa mazipi shangoni neavona ariko repfauri uyeriko ano macheloni nondindirani yanga ibva ndirani yanga chipe unozotezoluga mulanda ndirani yau unomeira yatomota kuhapu zvinezvo mumbere afaro ndira yavo yaumena murau usika achiwana tombo adzura pasi aisa panda naulo rahawe unomusi achitomoerekanya henepo kandira tuku hendava ndoima honi husikare profita muhulwane naone wamanda Eliya naElisa vodha vofarana ngachanda vachikuchimbira ndira ntii vofarana ngachanda vachikutsira pasi yorodhani noyorodhani wova uchikuuya upfure hapu nonga kaimwe tungo kauyu muprofita onetawo wakare Eliya wova una gore yamuriro nabheresa muriro yonemberera nandimwe tavi enepo yaumujiya yamuisa yani noova achikoteya uvona hezvi Eliya mutuku Elisa ova achikoteya uraveresa murau no avona vushumeri pandawe zvezvo ava zvovewa pandawe ova achikoteya uveya lito lawe kauyu muprofita nondidihumburera uri Bharatimeo ori ara ndotsvira ngaliya dhuva nondodzura hapa ndova ndichidova ndogidhimira kavo vaprofita ndawanga chipato changa muno ndari o muprofita wamudzimu tabherere noyehovha udompa uvonanga murau bedzi chipe uri hezvo ndi hauchena sizvoraroo harina izvi yehovha apodzinga manda awe nekuti rina madhokotera nazvimwe zvine zvaita izvo uno ari zvichatoda izvo nekuti ngaurere yehovha apodzi hezvo zvova zvezvadhuva lofirawo ritovulunga mulayo nori arwara norarova naone ratadhuru uno ndizvezvo pedzi ndizvezvo pedzi zvine ratoda zvinezvo musi achitomoerekana zvinezvo aererwa husi vurapfu wamadhana matanu ubva yavodzura hone murava musi israeri opfuka naone ogamba unozotozodzura zvavudi madheni ndotodzudza nyeya orindera ndayiro yagonya ntsau yaeriko unozvavudivudi tombo liti leavodzura kalo lova lilone lehovha alitomora ubva kakambondo uno ari tanoerekanya ngazo husikare mbiya manda yoshua muhulwane muranda wamanda wamudzimu owera munambo ngachipepo avekanya matende henepo panda svina mumuduva musi achikoguda ndira dzavo dzauchotera yeriko muusiku musi achikochimbira nda kana mumwe macheroni achikoraveresa magetomona noova ohurahani vova vachingagidhima garikidza mutatisano ntawo dzibhere dzovarawo uya matungo umona nagete yoshua ova achikoraveresa hani araveresa weava oima okokodzera ruvondo unoenepa wovoima mutu obvisa bhanga lawe yoshua bvisa bhanga lawo uno ayatangana naye yoshua hwera ari na una rine kana umumwe wamasvina ashu ari hai nimurangi wamumbiya murena yoshua wamanda posa bhanga lawe mavhuni noabvura chipira chawe naone awera minenjeni yawe Bharatimeo wabhofu achikoerekanya hezvo vosi vurapfu wamadhana matanu ubva enda dzura hone zvino une mbiya manda yamurena murangi wamumbi noyoshua akwatama minenjeni yawe o ara ndova ndihone kayo madhende ndopofura zvila ndova ndichidohumbera muranguri wamanda wamumbiya murena ari achingamupa kuvonanga noni musi ozviita odiva situkuri muranguri mutii ova kavurapfu wapasi adhana obva kaye hezvo ndizvone zvine rakaka ngazvo madhikwana namusi riringedza uvuya kugara hote nakristu murauraho kachimwe chikati bhibhiri yori hashanduki murova namusi narini narini uka chino chipato ngabudharo madhikwana namusi samusi ovuya achimbira ngegarileya kana yerusalema muranguri muhulwane ova achikoubva yani hasakeyo uno vathu vova vomurindera nda ngaminiti mutuku wabva posho uno posho yova ina maipfotangana nawo mumwe kori hosana kamuprofita weyadhanga dzina ramurenya mufato chezwa ni mporoto wa Galilea mulanda wa Yehova vamwe vavo vari kule na uyo muthu ari ngame na chitu cha Yesu mwana na edhorobo apa nomusi vachibvera no vamwe vavo vachikuposa michero yosina okai musi achikopira geteni no ova asati upfa susu ngao izo ngauraro ari hukwete yamini iyi poshoni yamini hukwete yamini mona apa no vathu vachikusukumedzana onopera chikalanyana apfa ipfilaula chipe mutiwe atsira pasi uwana mushumisani urusive nemutangano amupfa chiri vombudzo ruya vhusa vafu zvino rina zvaro zvinji zvodhara ngavo nta pachikwarani karivono chidha unobvise vamwe pandashu fenzi neadhiva ova oli vayerusalema achikoyovambiwa zvivi zvoto zvashango zvova zvintawe uno ova achikoya yerusalema une chedzo sechitavero novonyefura nautamba ngai no vamwe vavo vachikomurenda no vamwe vavo vachikomusema hungazvihone kamutangano mumwe namumwe hune avahone vamwe ndi vawe vamwe varwa naye bedzi angovonana achimutitisa chipato chawe ovo uchirivisa kaupedza mushumo wawe uno aisa panda nauchimbira ukwatee musi achiya panda oravirisa yerusalema no vana vatuku vapfumbiri vavo mutsireredza nepo vachikuringedza kumisira mavuti murau no vamwe vachikuringedza mukwama no vamwe vachikozhamba nauseya ngai nanana zvimwe no mavuto atudzera munna wabofu ane rava naye samubvumbedzo washu mandekwana namusi novo musukumedzera murau nokarere kanye urihova una vamwe vavudhi vapfumakadzi vasva votawo kamwe vangava vova vamuratu waribheka kachitori chasho ano macheroni kana wova umuteni kakristu no avona vachikomusukumedza mukala no achivona uri ova vova vasina murenda kai bedzinga uri ova muteni kayesu zvomuita uri ave namurenda zvidzorera uraro zviita uri zvijerenjere varuwa naavo vanatodheya nomukala asukumedzerwa pasi uno aima uri amutakure ene angava uri kaye chimwe chinthu chingawo yezvi mufumakadzi mutuku ndingaubudza ngaipfi lawo uri mufumakadzi mutuku ehe ndoraro na ungaima mukala ndiyatenda uri vangauvaisa ari ndingaamini kuwa ndiamini ndimini izvi zvote zvidzadzisawo ndado ndapa ndingaamini ndingaamini ari nawo pfesa uri yesu wanazareta murwa wadhavhidha udhorobhoni hoyo ndi ene ukupira muprofita wagarileya utodombudza uri audhivi hai achiyatuvuya ndapfangahai zvoluga richandiudze zvozvaitea nomacheroni ngomudhorobhoni nawo yadhiva sakeo munna wavengerera zviliwa odzvera uva warushaka rwausasaradza mufumakadzi wavo ova amutengi uno ano macheroni sakeo mutakamuri uraveresa yesu achipira noroteri yadhiva uri muprofita nomusi achibverera oima naone yaraveresa nta uno avidzera sakeo mwadzina lawe zvova sativuya zvaitea yeriko muumberi wakare akaruwa ari zvenezvo ndubvuredze yadhotoromiya yeupfumi mano nemanatuka yeupfumi tano murena mudzimu washu ndobvusa muprofita angawo mushe hoyo angava aene arari aene ugai zvino utova kavurapfu wadhana utsara ndira ovo nomupfira kare oerekanya ngauraro atomouwerera yesu iwe murwa wadhavhidha mukatuchere mukatuchere o murwa wadhavhidha musi uchikopira iva nakatuchero zvinorwa nama ovangasivuya apfa ipfi lawe matani yakwanyekwanye yote vamwe vachikomurenda no vamwe vachikomupatuchedza no vamwe vachikomusema nokwanyekwanye ovangasivuya apfanga ene kuti ova aipfi uno musi muya uchikohuwerera ungaula musadzi ana taidzo yamaropa weakwama nguva yawe bhibhiri yori aima zvomuimisa
old beggar
Elekanyani ngazo, itano elekanyani ngazo, uriyoni, yone mbizu ya bofu, mumbeli wakale asina kuliso, uno ana zivizo shango na matupo kai, achiko ya Yerusalema, ubachikumezo cha chibi, pezi mbizu ya muya mutiwa mutu, yomu ita uri aime na one ato ima, hasha nduki mroba, na musi na inarini, mbizu ntima dekwana na musi, idomu idisa buponi, sabunga yo ita zila, hasha nduki hani. Ni ero wabungu busiku ni chikova Dallas, Texas. Hobo mingwa ya chivare prao. Nova ndovu mpea nge Memphis. Unobo mbea ntapo. Kaila ila hodera idivere hao. Babu pobo raro. Hodera ya pibo. Unobo mbuza uri. Wado mfone na machero ni atevere hao. Gachipinga cha ufara kurenda hafu. Urinume na mrao kabupo. Ndedela sobuti msiku hote, na fuwa machone atevelao, noba nongwana mamu maripi, noba nikochena pasiposoni, urindi arumene, na ya uno natomo chimira na sitarata, unonga utotabanya na fachi mwichiri chichiri, ima, uno umene mrao. Zoruga, ni adibori batuma kunge ahani, uno naelekanya, zoruga, hezo obo uze zwabasizoni, na ya panda nyani, uno chazwela uamba hapu, ima, uno umene mrao. Well, Zoruga, na imana kuhuda, hobo unapolisali huudula mwe Irish enepo kudani, unuatongo, doba ni chikodabele sana rutare, wa urea na zingwe kafastere, unungaba ndo imana chikunga chilafunyana, unungaba na kumbulele ya uri, doba ni chikodinge zo wana ingwe ya izo tare, na ura na sukurimbuluwa, unungatomo ume na mrau, unungusi nichi ume na mrau, nga utabanya, unungapira nga odelani, unungatela mlamboni, utsa na utsa, atidhivi, niyakora ni ngawana petu, madepana na musi, unandere kanya, hapa ligotomo baru sisi, peti chumuchitu, nani atenda kaurangu wapana wa mtimu, unumusi lichikotza, danda, loba lichikotomo baru sisi, nao nezosu diwa uri nikotia utabanya, peti chumuchitu chotu zera uri, iya panda, unumusi nitini na uto orengesa, kaume na murau na ufara pupolanga, ndaere kanya, zoruga, Nilitia utewele urangwa panda. Nonda mangana nichiko imbaru tuku. Nika dito vota ngana na inu batu wapende kwa stana. Nga haa, buwa boku wangana ruferani luanta. Unobote batiko rabela zine nilawe. Unobarobezo hakami ya mketwa. Unomanda chumero ada. Unobia na faulo rimbo. Unondota kara nga urindia kono urindi mungu wabo. Doba nichiko ringe totogora izo hapu nichiri. Dhani mratu wangato, dhani patishezo zawe. Dine za donita anzo ambiru ya nuka chibi. Unumusi nichi ya panda. Basi na chitarata. Nara beresa. Nohoba una makazi jema ema bakare. Boko kodera karugura. Na tuku. Ndu ya mibara henepo. Tuku. Mushasha mchena. Yoko kodera karugura. Oba udibopa nga chikipa cha muna. Umona na toyawe. Nondari cha uimba. Naone na tomo chimbira. Ndoba nisa dhibia ndaba nichiko uya. Osokori. Vera, sukwe isa panda na uchimbira. Unonga uraro musi ni chisende na sidi na e. Nazibona uri obachiko umwe tuwa. Nondare vene sakaye. Nondare mbru satoya angana wane ndesa panda na uchimbira. Ari machile ni abudi mufunzi. Chino hange ichipembe mufunzi zuya mba mshumeri. Unondari, dari, machile ni abudi makazi. Ndare vene samurau. Unondare kanya. Osu diva hani uri ndoba ni mufunzi. Unondoba ni sina baibiri kana chungunchitu.
I turn back. I said, how did you know
Nare mbulu wandari, was divan uri ni mfunzi. Arndos diva uri wobo chikouda. Nondari asungo towele ya kane. Unu ari, na wobu ya wabara kabibili nga msezo wa msinema. Dari, mme. Aru wa diva, oba asararo, oba amumba, oba sakunu wanabani. Dari, mme, dia ero chitori. Ari uno opulpe samreni. Naone oba chiko ya uwarusera lularushie kamreni. Soto raro. Uno ari uwadiba. Ndoba ndu uororu shakura msazi. Ari ndoba ni sakonu wanabana. Muna na nini. Uno ari opulpe samreni. Aranga niarushie. Uno arusi ya kaene. Ari onne arushie. Uno ari. Ndo aruso yo mtukana uyangaone ndakona. Uri ashumene mrena. Ari pezi uwadiba. Ari ajena kachigwada chisoni. Uno awana. Hone buruatse mubilini wawe. No ari mtu. Wadokotera umunea sote. Chuneanga munea. Naso chena ngomu. Ari maropa awe ni mana uyapanda. Buruatse ya bushaka. Buruatse ya sifilisi. Uno zoambi wanga uraro. Chipida cha maropa we. Choro tera kambiru yawe. Biru yawe na bulikayo. Uno ari, oedera ngomu apo, ozizibana. Uno ari, mtu wadokotera, oba pano, maduwa mawili opirao. Uno ari, hacha dodoba vua apu, hacheo. uno ari atikono ima ndalavelesa vona ruchie lwanga ruchilova vunga izo uno ari senezo ndarabela vusiku wote murena ara ruchikoya muchia wone ene fesi ndindini kotoda umufachiri ochidziwa ngauraro ndidodiva utangana naye hapo uno ari ndindi arabela naone ndorabela tabelo ingawoyo ambiwo kamusadzi wamusinene uno ari ndaya uyedhera uno ndaloro muloro ari uno ndari kamurena dari onea rushiya uno ari ndova ndichinga musadzi wamusinema fedzi muprofita waugai uno ari ari laveresapa uno ndavona munhu ana mumwedzi mutuku wodzura tunga toyawe o ambara suti yegrei achikobvera sitaratani uno ari hova unga iri yavuna machoni ano ari ndova ndoima hapa ubva zvezo ukadziva mudzimu upindura tungo dzote dari dzina langa ndi Brenem ndirabera valwadze nawo nouye wapfanga vushumiri yanga ari hai mune wanga mufunzi Brenem atete uye ndapfanga iwe uno ari aunga jeni uno musi ndichiya uvhura gete lova lina rura rutukwenepo uno gete lova lina chipida chadzembe chonemberera kalo kunga muraunge akansas hova uchitova seri hamulambo bva apo zodiraro ngauraro ni adiva uri izo zvomahumini ngauraro ndakokodzera gete murau uno ndajena ngomo musi ndichijena ngomo haiyo ndu ndoneya pfamoni dzadzikosi kosi tarukana nadzopamba nawo kosi yaengland kosi gastaf wasweden petu hunji ndichijena uno ndarabira navo uno ndoneya mimwe midhi yabudhisa ndiyakorwa kahollywood fedzi hatiyati vuya ndatanganedza upfirira kauyo rupera rutuku rotandavuwawo pedzi pera mbiri chitanga chituku nga murau rupera rwauedhera rutuku apa nambete mutuku wakare wavo usina zonambatedzoka ruvondo fedzi wovaona chiga inepo chichiri mudzimu patochedza mudhi washu ndaraveresa hoedhera apo uno mutukana muhuru wamunigro achivonara munga una mimwaya yafumi malo muhuru wanungo mutukana avonarawo ana mutakalo uno ova ufara nguvo chandani chawe uno achikoraro uno ndari taidzo nemini ngai ari uerekanya uri undaka lwanje rwasvisvi okera uno uri ukodzorera uamba uri okera ndalwanjeri uno akunowana ndira yawe uerekanya uri ukogidimisa chikwekwete ari ova achikoita hezo rwamaduva maviri kana mararu uno ari atikoni umuricha arova saizvo ari nawo domurabelera ndari mme ndatomuwamba ngapozo ova sina dzangariro kaizvo ova achikotodomupfa chiri ochidzwa pedzi hezvo ndizvone pedzi zvo yavana dzangariro kazvo uri ova ochidzwa uno ndari oraro asendera uno amufara katona aone amukokodzera murau amuma makarama uno ari mudzimu apatusedze rushiye rwamma nondoima henepo ndaraveresa izvo uno ndaerekani ndizvezvo husina ndava uri odiso shoniswani kamuta uvukule vungapani husina ndava uri ukakakati ipiyo ukadziva rushiye rwamma nondaerekani bhibhiri yori mme vanga hangwa rushiye rwavo rumamawo pedzi ndingasini yangwe nitova huna rufuno rungapani madzina anu ombero kafamba lachanda changa amukisa rakwadira mapasi ndadzura kamurenje wambete ndaveya zvona zvanga kamirenje yawe yova ichikopisa yooma uno ndari makadzi nawo dotomorabera unokonani yanga ndova ndichizviva uri ova onoamba naye o nditambero dheyaitera mudzimu zvenezvo ari nawo dorabera uno ndari mme ndari kosi vatadhuru ndorenganga warakabhuku wombudza uri ndide pasi apa naone ndisokuisa pana nautsa uno zvino hatidivi uri kamwe apa ndiune wakotoda one kana hai bedzi hapa ndienda ima arari wantuma urabera hoi mutukana nonga cho chipinga ari o mama ari ndichini chino rushiye rwamma rwakotoda ari ukotomovana chedza ruferani honopera miniti iyerawo kamitano ova odzura kambete ndagidimera nda ndachimbira ndichiya ndaerekanya zoruga ndingatowana goroi ndizvozvo pedzi uno ndarindera rimwe dhuva kana kamwe ndingawana rimwe bhuku musi ndichikoya geteni ndorenga ngauyera kawarambiri kana zvimwe ndamupfa chiri mbidzi yaupedza yabhupo lanomboro furati sumbe lauya Louisville Kentucky ndimini ndimini muvusi yamudzimu ni avona tabhero narutendo rwaulatungupa dzawo mutuku asi wandeme musadzi wamunigro lo imisa lia pupo la ima enepo ni mudzimu asashanduki anenga ima naone aremulusa muhumberi wa bofu kambondo dza Yeriko umudzimu asashanduki mulova namusi nalini nalini ndi lutendo lune lwa zwiita uko ni toda ni chisitenda nga imwe nḓila ho no fhela miṅwaha i yelaho kha mivhili ndo vha ndi tshi khou fhira nga apo nga kha tshidimela ndi tshi khou ya u vhuya murahu Phoenix unoni a ḓivha vha ni ḓurisela idzo sangweji kana ndi nga lingedza u tsa tshiṱitshini uno nda ḓiwanela iṅwe bega saga ḽo ḓala ngadzo u vha ndi nadzo u swika ndi tshi tsa ngauri vha ni rengisela sangweji ya kale yo sekenaho ine ya tou vha na thungo nthihi khayo nga sente dza 75 uno yone zwino a si zwavhuḓi uno nda tamutshela kha Memphis uno arali muṅwe muthu o vhuya a ya Memphis u ya ḓivha uri tshidimela tshengedzani nthapa kha mufhiriselo hapa nda tamuwa nda gidimela fhasi apo kha tshipato tsha bega nda pfha muṅwe muthu a tshi ri hurini hapo mufunzi Branham nda lavhelesa u mona henefho vho ima muthu a hwalelaho thundu vhathu muṱuku nthapo o takusa ṱhoho nda ri hurini murwa nda thoma u humela murahu a ri wa u ḓivhi u aralo nda ri hayi a thi tendi uri ndi aralo a ri u a ḓivha ḽiṅwe ḓuvha wo ḓa nduni yanga uno a ri mma wanga wo vha wo ima nnḓa uno wa mubabadedza kha mutana o nukala nda ri a siwe wola mutukana a ri e ndi nne a ri e nne nne ndi wula mutukana a ri a thomo podziwa fhedzi fhedzi a ri ndo tshidzwa u bva kha zwene zwiḽa na zwovo ngauralo izwo zwo vha zwi zwezwo.
Oh, amazing grace. The same God.
Oh, chiridzi chimangadzawo mudzimu asashanduki ane muhumberi wa bofu angamuimisa asi wa ndeme mutuku musadzi wa munigiwo aimisa bupo tambelo dzawe na lutendo kha mudzimu o vha tshi khou zwitenda. Yesu o ima tshila tshipatuwo tsha muhumberi wa bofu tsho miimisa nepala kha nḓila yawe ine ni nga takalela u vha na masiku maṱuku u rera iyo thero uno zwenezwo Yesu a ima fhedzi henefho a ima a ri mudiseni hapa. Amen. Ndo vha ndi tshi khou vha na tshitori nga ha Baratimeo wa bofu hapa tshiṅwe tshifhinga tsho fhiraho musi ndi tshi khou dzhia ya ḓivha zwakale ya bivhili zwi to vha zwo ralo fhedzi yo ri o dzulela u tenda kha phodzo hu si na ndavha zwe vho tshi fha vhamba u kha ḓi tenda khayo yo ri o vha munna omalaho o vha na mufumakadzi na musidzana mutuku we a vha sathu mu vhona o vha kha iyo miṅwaha izo u yela kha miṅwaha ya 10 o vha sathu mu vhona yo ri zwe a ita kha ene a ḓivha ni tea u vha na tshiṅwe tshithu tsho fhambanaho na zwa muṅwe musi ni tshi khou humbela kana ni nga si kone u kunga tshipikwa tsha vhathu ngei India vha tendela zwiṅwe zwa hovhu vhungove vhuṱuku vhu tshi vhulaya pakupaku na zwiṅwe zwithu zwine vha nga ita u kunga tshipikwa. Ndo no vhona yone ṱhoho i tshi dzhia tanda uno yarwa bola ngei tshitaratani tshiṅwe tshituvho u wana tshipikwa zwenezwo vha nga kona u vha ṋea tshelede. I ri Baratimeo o vha na maivha a muronje mavhili maṱuku ane anga ita anga tshina sa maṱuku nga tsha awo na hezwo zwo nyanyula vhone vhathu vhaendela mashango no vha vha tshi mupha tshelede. No a ri muṅwe vhusiku wawe mufumakadzi wawe o lwala nga maanḓa no vha vha na dokotela uno dokotela a ri Baratimeo a huna zwine ni nga ita ene ndi nga si fhedze iḽo duda. Na ya ri a pupuledza nḓila yawo u mona na luvhondo uno a bvela nnḓa nnḓu uno a ri Yehova ndi a u funa ndi tenda iwe a thina tshithu tshine ndi nga u ṋekedza. Ndina maivha muronje mavhili hapa ane nda tshila ngao fhedzi ara vha nga to tendela mufumakadzi wanga mufunwa a dzula na nṋe a nthusa u alusa vhananga uno ndi bofu uno a tikoni u vhona ara vha nga to tendela mufumakadzi wanga a pola uri a kone u thusedza ndi ḓo fulufhedzisa matshelo ndi ḓo ita tshitavhelo tshihulwane ndi ḓo dzhia maivha muronje tshipfumelo tsha tshipfumelelo tshanga zwo luga vha ri mufumakadzi wawe a fhola a dzhia maivha muronje uno a ṋekedza. Tshiṅwe tshifhinga murahu ha izwo musidzana wa mutuku a lwala na evo o vha kha tshiimo tsha lufu ngauralo aya u rabela hafhu a ri Yehova a thina tshithu tsho salaho fhedzi ndi na ngwana yanga. No nga ayo maḓuvha ngwana yo vhetshirangaphanḓa bofu kunga zwine mbuya ya maṱo a vhonaho ya ita zwino dzo vha dzo gudisa urangaphanḓa mabofu uno o vha a na ngwana ye ya murangaphanḓa u ya fhethu hune a humbela a ri tshithu tshi tshoṱhe tshe nda sala na tsha Yehova ndi heyi ngwana uno a ri arali wa nga to litsha musidzana wanga mutuku a tshila fhedzi a thi athu mu vhona zitova mufumudzi musi lichitambisa mabudzi awo nga zvanda zvanga uno ari uyamufuna naone ndiyamufuna no ari Yehovha arali wamulicha achira ndido neya ngwana yanga kuitira chitavero uno musidzana wawe apora
no ova aapo
achikuya tembereni nangwana no chipa bvelera naone aima kabalikuni no ari Bharatimeo wabofu uya gai ano macheroni ari ndikuya tembereni une chete ngwana uitira chitavero o ari Bharatimeo wabofu iwe ungasiite izvo ari ndidoneya imwe cherede naone waya kabudzuro no waranga ngwana naone wainechedza uitira izvo
He said, I never promised God.
Ari atongovuya ndapfupesa mudzimu ngwana. Ndopfupesa mudzimu hei ngwana.
He said, but blind Bartimaeus, thou cannot give that lamb.
Ari pedzi Bartimaeus wabofu, iwe ungasinechedze ngwana. Ngauriye ngwana nemato awo. Ari andotoni papfupesa dzanga kha Yehovha. Udonechedza ngwana utira mato anga. Ova ana, aya macheroni arotolo achimenzi, ngwana yobveredzwa, uitira mato aBartimeo wabofu, ari mudise apa, avea zvanda zvawe kamato awe, uno ila ngwana yonechedzwawo yamudzimu yavhura mato awe. Kona nini adhiva, ungava na zvinji, zvine zvinga ambiwa kha hechi chitori nga ene, achiovambiwa, pedzi rudodziya izvo chimwe chipinga. Nani adiva, ila ngwana tiyo nechedzo matekwana namusi uchera mato anu na inuivo. Ila ngwana tiyo ipano matekwana namusi, mudzimu nechedza, hana imu, hangavi abana imu. Ila ningwana yonechedzo nga mudzimu. Nani atenda izo, ndora vele saka wachianga, ndonova kamini tizafumbiru yaka iri ya bufumi, ndonova ndichikuya ulingeza ui maka iri ya butai, ndavanga afu yaka iri ya tae ntachitoma, kachipunga chodowele yao. Bezikari kwa damseto zaachula chikatinyana.
I want every eye closed now and your heads bowed. Be real reverent for a moment.
Dikoto dalito lingwa na lingwa lobonyiwa zino. Na to zano zokwatamiswa. Ivani na vudzikirwa chikatinyana. O Yesu, iwo murova Davida, mumberi ohwerera, ivana katuchero kanne, unohongo pumura, utiyo kunga chipikwa chawe.
Uno
aniteni matekwana na musuri chiro chachu chifanao, chidomidhisa kuponi hapu, cho ita zviro, ningameni chingasi ite hapu. Zvino musi nichikota misato dzanu na mbiru dzanu, ndikotoda hwera kae Yesu. Nisongo muvidza murova Davida. Ngauri amurova Davida kainu, umurena.
Jesus, Lord, have mercy on me. Open my
Yesu, murena. Ivana katuchero kanu, bonyolo samato anga opufudzwawo. Nofo yu mushumeri anarine matekwana anamusi. Achiru upurupesa udibona zakambe uya Abrahamu. Madubani aupeza. Ngandirewa itaka Abrahamu na mbeu yawe ngayali ya duba. Wozipulipedzisa uri iwo uipi. Kama sikuwa upeza matuku. Ndo ndova ndichikobona susongodowele yao. Orika Yohane mketu andi. Adhiba ya fumi ina ni manatuke ya fumi mbi. Yohane atenda kane. Mishume nenda itana yu doraro. Numusazi okwa manguwe yawe. No adivuri tezo za wahoba umi. No ngauri ene odoweza urutendo roraro. Minga amini, utendo rova a ene. Urutendo rawe kazi aita. Amdivaza sa oporao. Ari urutendo rawe chiza. No muna wabofu geteni la Yeriko. Chidichiti. Muna kamuri, ano macheroni. Zivizawe o angoro zone.
Open my blinded eyes, lamb. That I might recognize.
Vura mato ango pofura ngwana. Uchela urindibone ni hawe. Uri ufano. Uri ngwana ungwene vabirikana vararuba kubangana zinan langa. Di indi vukati abu. Vura mato ango pofuzwa u. Unu unkatu chere o ngwana ya mzimu.
While you pray that.
Numusi ni chirabera izo. Ara una ngoti matima mumburini wanu. Hova na ngoti matima umwe fetu. Ritoba zino panda chumeno ya pozo kuru. Ara rova na zimuti matima ngazo. Na aninga mumberi. Ukumurisera kule makwanda ote matoni anu. Urinikono pesa zobu udi. Masiku matuku endava. Nichiko ringeza. Mambiru ya ngayote. Uita urinimone chumuchitu. Uruko nechi gachawe cha upeza kachivizu. Panda musi achumena kaba yuda. Musero wabanda ukutio viziwa. Arando pesa zoni, musi nichiko rabe, mwe mketo chiamba naono waneataro chezo, mzimu koni neatambo, nivangana ngomu apa, vane badota karela, guanene chezo ya mzimu, urifune mato anu, urinikono mubona apa zino, uone, nani du imisa chanda chano, nari mzimu, furamato wangopo furao, licharu pila wanga rufiso mbini yanga mreni, urinipesese.
And now,
Uno zino kudo diviswa hani, kudo mudivisa hani, gabuba hawe, zine aita, nishimo yawe, ori ndine mtokora, gwenu ni matavi. Uno tavi la anomuchero, usi mtokora, mtokora umanda paza tavi, no aratavi la weyala vereza, kana mtokora wa vereza tavi, lina ndiribe kalo, mtokora utebera wa vereza, kana tavi kwa mtokora, lidova na ndiribe kalo. Ara chivizo cha uranga checha vaka mtokora. Choba chichivizo cha pentecostal. Na mpo zote. Ara lezo zubi ya zafereza lumotavi. Vado mwara imu bugia mshumu mrawa habo. Na yeso nisine vavana songa matuba wa apostola. No chikatichawa apostola achungubia chaguma. Petro ringa tuwa la pentecosti. Shandukani mwana mwana mwana. Nunidobe tunga tina la Yesu Kristo. Witira kangwela zivizu anu. Nitotangani za chipuwa cha mwe mketwa. Auripuru pesu ndi anu. Na vana vanu. Na abu bakadida. Na vanji wane mwana mzimu wa shuado vabiza. No tina mzimu wa chikatibili zerera. Chikatichawa apostola chikatipela panda. Garufu peziso, kurupeso inga yeho ila zila. Iyamu, nabana banu, nabare kadida, nabunji, bane murena mzimu ashu adoba viza. Murena vuramato ashu, unukuri chenderi boni iyongwane meche zwao. Wopurupeso rione, urududi zumbura madwane opeza. Sazo waita sodoma, musimuro wa mutu, achiko zumburua. Rea rabera mzimu, uruzi chendere zino. Rivaranda vao mre, primitokole yao, arongo fane, arongo fane no humbera chitu na shiti, vizi arangare kanyanga iso, chone zorudo baba tukukuna, rudo barisi babudi, vizi mre na musili chilabele santapo, unenda vona uri unangwane neche zoro nne, unangwane neche zoro hao, chone zumzimu abo ninne, ubo unangwane yanga, li adiba uri yao na chitu choka keo kayo ngwana, yotangane zokare. Zino mre na tendera ipila mzimu li divo nazi ukati asu madekwana na musi ururutendola wei baratime ururepano mwena mungu wabo na mfuma kaze na taizu ya maropa na china chini chechava chichone nubo Simon Petro nabo pamba nao bare ngomu apa bare kato dea vosa keo bare ntamuri Ibonadze iwe murena Ngaka nama ya mutu Tendera ifila uliveli chila ukati ashu matekwana na musi uri ḓivhe na u vhona uri iwe mudzimu no ngavhe ḽito liṅwe na liṅwe ḽo pupfulaho ḽi tshi vule kha u pfhesesa murena uri musi ino tshumelo khulwane ya podzo i tshi thoma ngavhe muṅwe na muṅwe wavho a tshi podzwa vhoṱhe avha vhanna vhaṱuku na vhathu vha re kha makobodo na tshini na tshini tsho khakheo khavho vha na tanda tshena vha kone u bvela nḓafha sa zwe Baratimeo a sa vhoni a ita o ṱanganedzo vhonawe zwitendele khotsi ri zumbela nga dzina ḽa Yesu Kristo amen. Zwino ro rabela hune zwino nga vhudziki zwino no dzika tendani zwine zwino nda heḽi ḽitambya ḽituku zwine ḽa vha zwone ndi ngoho kana si ngoho no Kristo ha shanduki mulovha ṋamusi na na lini. Zwino ndi ḓo mu ḓivhisa hani, zwi ḓo vha hani arali muṅwe muthu a bvela nḓafha o ambara nguvo na ndebvu na mavhudzi sa zwe mutsira a mupenda mavhadzi a zwipikiri kha tshanḓa tshawe na malofha a tshi khou shuluwa u bva kha tshifhaṱuwo tshawe. Hoyo anga si vhe Yesu. Hai, u dzula kha tshanḓa tsha uḽa tsha muvhusi. Musi a tshi bvelela, gona liṅwe na liṅwe ḽi ḓo gwadama, nahone ndi miṅwe na iṅwe i ḓo bula. Nga u ralo fhedzi ni ḓo mu ḓivhisa hani. Musi a tshi mbeva muṅwe na muṅwe, a nga ḓi ita ene muṋe sa izwo nahone a tshila sa zwezwo. Zwo tou ralo, fhedzi ni ḓo mu ḓivhisa hani. O ralo musi ni tshi vhona mvumbo yawe, ipfi ḽawe ḽi tshi vhonadzwa nahone ḽi tshi ita kokotolo zwe ḽa dzulela u ita, zwenezwo ni a ḓivha uri ndi ene, izwo ndi zwone mishumo ine nda ita. Zwino ni a vhona, ni to ḓitendela na u mu tenda zwino. Idani, ni songo litsha muhumbulo wanu u tshi dzika, vhunga vhathu vha tshi ralo, ni songo ita izwo. A ni ḓi kha mudzimu no ṱanganana, ni ḓa khaye lwa vhuṱali na ipfi ḽawe. Ni ḓise ipfi phanḓa hanu na ri murena wo fulufhedzisa ndo humbela uri u vule maṱo anga tendela lutendo lwanga lu imise murena Yesu madekwana ṋamusi ngavhe a tshi rembulutshela kha nṋe uno ambudza sa zwe musadzi we a ita miṅwani minzhi yo fhiraho uno tendani nga mbilu yanu yoṱhe. Zwino uya nga hune nda kona u vhona kha vhathetshelesi a huna muthu ane nda khou mu vhona ane nda mu ḓivha noṱhe ni vhatsinda na tshiṅwe tshifhinga ni elekanya uri hu tou vha hafha vhathu phanḓa hafha vhane vha zwi pfhesesa hai hai nḓila a thina ndavha na hune na vha hone soko mutenda a thina ndavha muṅwe na huṅwe kha tshifhaṱo u a ḓivha uri ni nnyi na hune na bva hone. Zwino vhonani arali a sa shanduki mulovha ṋamusi na lini arali lutendo lwanu lu tshi nga mu imisa sa zwe Baratimeo a ita a ni tea u vha muhumbeli a ni tea u huwela sa zwe a ita. U hwela zwingo muimisa ho ngo pfha izo ndi lutendo lwe lwa muimisa lutendo lwau hangori u hwela haho tshidza lutendo lwau lwo tshidza ni a vhona lutendo lwau lwo tshidza zwoṱhe zwo luga murena kha rindiwe. Ndi a kanakana arali uḽa mushumeli o dzula hapo mukomana muhulwane we a vha a tshi khou rerelwa miṅwaha ya 45 nga nthusa na u ḓo zwi ita muṋe wanga ḽea tshanḓa tshau kha musadzi o dzula tsini na iwe no thaidzo ya mbilu i ḓo mu ṱutshela zwoṱhe zwo luga ndi zwezwo nani ya zwitenda khaladzi zwoṱhe zwo luga ndi zwezwo fhedzi. O kwama mini a thi athu mu vhona fhedzi zwo itea arali na nga tou tenda nani a tenda izwino na izwo zwi a muṱalusa maṱo ano vulea zwino zwo lavhelesani khaye ndi wavhuḓi mukundi wa maanḓa a huna tshithu a huna mishumo a huna dinominesheni a huna vhorasaintsi kana tshiṅwe tshithu tshine tshi nga mu imisa u mudzimu amen. Ndi linga muthu muṅwe na muṅwe ngomu afha uri a zwi tende uri u hone zwino. Ndi vhangana vhono vhona tshifanyiso tsha murungo wa murena kha gurannḓa tshine vha vha natsho Washington o ima henefha kha pulatifomo zwino ndi zwone ndi a ḓivha uri u fano ndi a zwi ḓivha a thina miswaso ndi kule kha izwo ndi khou ni vhudza ngoho ya luṅwalo zwitendeni uno ni vhone zwi tshi itea afha khezwi afha hafhu hoyu mupfumakadzi mutuku wa mukhaladi o dzula nnḓa hafho magumoni u khou lavhelesa mona ngoho u khou ṱoḓa thuso ibva ha mudzimu ndi mushumeli hune u khou rabela uri mudzimu a mu thuse kha vhushumeli hawe na izwo a si zwone mupfumakadzi imisa tshanḓa tshawo arali izwo zwi zwone a tshi athu vhuya nda mu vhona u tou vha mutsinda kha nṋe sa uḽa mutuku musadzi wa mukhaladi we a vha fhasi ngei Tennessee tshiḽa tshifhinga. Hu na muthu muthu wa mukhaladi o dzulao afho o lavhelesa kha iwe zwi nga vha zwo mu ṋea dakalo ḽihulu nani a ntenda uri ndi mulanda wa mudzimu muṋe wanga ni a ralo Ola musadzi o kwama sezwe vha ita rani ivane vha tutuwedzo ya vhudi asine nene ndo kuvhidzelela bezikoni vhidzelela.
If you believe that with all your heart, that sugar
diabetes will leave. Chovuya cha fundeya, china fundo kacho, chanda cha monde, kachanda cha wachaula, unamashulu shulu na usuimba, zienda nungo.
Mrs. Council, you believe with all your heart, you believe that God makes you heal, Jesus Christ makes you well. I never seen the woman or heard of her in my life. Jehovah knows that to be true. Amen.
Ukoya ustuba, vome council, nani atenda ngambiru ya niyote. Ni atendoro mzimu doeta, nopo ziwa, Yesu Kristo nipoza, atetu wenda nivona msazi kano fangai, uchuranga, Yehova ya divorizo ningo, amen. Hapa ni mtuku, mfuma kazi wa mkala di hapa, uko tambura nga bukondi, opamba nao, suzinji, chungwe chitu, ninataizo nga mato anu, usi nga urino ambara mangirasi, izi mato anu akwetisa sungwevo, zoderaro ni naburazi ya marambo, ara izo zizone. Zimuzani chanda chanu, nina matungu kanani yanu, izo zizone, zimuzani chanda chanu, na taizo tumbuni, ara zizone, zimuzani chanda chanu. Nani atenda urudoni poza, ni atenda urumuzimu angambu zori ndinuini, Edna Gerald, ara ni chisutenda ngambiri ya niyote, chitendeni, noningawana pozo yanu, amen. Nani atenda uri hachandu kimuroba, na musi na narini. Mini yanga uyo musanzi odzulo apa magumoni, mudubo wa bubiri apa, orabele sakani, unataizo nga mnenji yawe, nani atendoro muzimu udopoza mnenji yanu, ara ni chiraru, imsani chanda chanu, atimudhivi, atetubi anda mubona. Mini yanga amfuma kazi odzulo tinaye, nani ya, orabele sange ya indira, karazi, nani atendoro ni munando mzimu, ngambiru ya niyote, na mashuru zulani ya kunititisa, ara izo zizone, zunguzani chanda chanu, Juna ningapotiwa, mfumakati odzulo tinaye, nani asutenda, ngambiru ya niyote, nikutambula na inuivo, nani atenda urumuzimu ngambu zuri taizo ya nini, taizo ya chiyo, ara izo zizone, zunguzari chanda chanu, mfumakati odzulo tinaye, nani atenda, nikutambu zonga mashuri churu, unanamato amu, ara izo zizone, pepe sani chanda chanu, mfumakati odzulo tinaye, nani atenda, karati, noti guanga muruzi, nina taizo ya tumbuni, nifuku eri tumbuni, Nani atenda urumuzimu nipoza. Amen. Nani atenda. Na mato anu anga furea natenda urumuwa mzimu. Tenezo ara ni chilaru. Ima ni ngamirenji anu. Nuni mutanganete. Ununi chitene ngamiria niyote. Ureasha nuki mrova. Na musi. Narini narini. Oh Yesu. Iwe mrova tafita. Katuchere. Usongo mpira iwe mchizi wa uruga. Ifa chililo changacho tukuparao. Musika bangwe iwe chikovitereira. Usongo mpira. Iwo chisima kakutazo zanga zote upira mchilo kane linanyi kalipasi nganda iwe kana linanyi taduru fezi iwe
what's happened your faith just like that blind beggar has
wete amini rutendo rwanu bunga ula mumberu wa pofu omu visera buponi hey man nani astenda
oh
auna todea mtubwa wataberu Nibangana bane batendo runopodziwa zodiralo imisani chanda chamu murendeni amen nopodziwa
Jesus Christ is in
Yesu Kristo kati yashu onola we achimira eriko we adiva seke unga dzina we adiva baratime murena Yesu sashanduki kachimbe chamuya mketo upano matikona na musi Ukweta suziti zaita, usumbeza usakundelua hawe, hauri ashanduki mlova, na musi na narini. Nisongo tendera mikuba, na zitioloji, na mishonga irotulao, zichi ni bisa, nivuone ni Yesu Kristo, ania kubona chokati yamu. Amen, diya sutenda ngambiru ya ngayote. Amen.
Accept your healing. Say praise
the Lord. Tangane potse anu niri. Tendo kamrena. Ndiya stanganeza. Karimbe tendo kai. Ndiya mufuna, ndiya mufuna. Nani amufuna? Ngaurero oranga eno mfuna. Nani amufuna? Ndi amufuna. Murosheni bonene awe ni adivote uva pano. Mufuna. Ga u ora umfuna uno obadera uchi zwanga eyo ndipotso na yobo eto ni chipida cha uchi zwanga nizi ita gai ka Calvary muri wa Calvary mbidu dzanu dzote hey. Amufuna, ndi amufuna. Jambeni zakuma mrosheni. Ga u ora umfuna. Uno abadela uchi zwanga kamuri. Calvary.
Oh, don't you love him?
Oh, nani mufuni. Kadanana mwomuti nichiri. Tendo kamreni. Ni afunana, ni amufuna. Rimbulwani ni kadanana mwomuti nichiri. Tendo kamreni. Tendo kamreni. Rota karo vapano mratu. Rota karo rivuone na mrena Yesu. Amen, amen. Dizwabudhi. Oh, Paolo, aranda imbandi imbandi muyani. Kariro siri muyani. Hapu, karimberi muyani. Yee. Amufuna. Yee. Amufuna. Hallelujah. Nga u. Ora. Ufuna. Uno. Abadera uchidzwanga kamuri wakavari. Oh, nani mufuni na wabudi imbani. Oh, wabudi, wabudi, Yesu kande mulanguri. Mukororo wa munalo umudzimu wa manda uchidzane untsireredza zvivizote nazvishonisa ho wabudi ndimurengururi wanga kaurendwe dzina lawe. Oh, wabudi, wabudi, Yesu kane ndimuranguri mukororo wa munalo mudzimu wa manda uchidzane o untsireredza kazvivi zvote nazvishonisaho. O wabudi ndimuranguri wanga kaurendwe dzina lawe. Ungati amini zvino kuonena mudzimu kungawo uvu. Ndova ndokera zvino ndowana ndovopolowa kakaturo. Yesu neha mbopolowo na uchidzwa wopererawo. Uchidzane utsireredza kazvivi zvote nazvishonisawo. O wabudi ndimurenguriri wanga kaurendwe dzina lawe. O karimbe saunga ariko zviamba zvezvo. Wabudi, wabudi, Yesu kane muranguri mukororo wa munalo umudzimu wa manda uchidzane utsireredza o kazvivi zvote nazvishonisawo. O wabudi ndimurenguriri wanga kaurendwe dzina lawe.
Oh,
don't it just do something to you? Scour Pulezani, Dipiahani, Nigasinekete, Chimwe chitungo mwashu chine chabidzerera oh chimwe chitu chingawo n kuti bobo chisimani chamoli chisokobvisa madhi nomusi chichi abvisa ngamanda avarotorawo none abudi amen oh uabudi kani angoraro ndiamufuna niraro oh nene nani funani Tunoveni wa Methodist no te kadanena wa Pentecostal na inu wa Baptist uno ivani babudi arelisa kunu zita ani mufuni izo ni zone gauri va mufuna ni amufuna oni chia na ndila zanu songo tovele yao ona rona kamunwe gauraro kartenera ne zino o na asuabudi ria sutena ngambilu za zote o karu imbe hapu oru rimbo lwa budi lwa chivizo ndia mufuna ndia mufuna atifushe ngo amba izo gauri orango mfuna
He loved me, a poor,
oh, omfuna, atumufadzao, opofura unandivo, mfuni wachivi, mruwa wachidakwa chishonisao, kamushansha, uno akwatama, ngachili zichawe, atidivi chitu ngazo, onketa.
How can it be? How can a cockabird be changed to a wing
Zivan, if it's a power of God? Amen. Amen. I feel kind of
religious right now myself. I feel good. I know he's here. It's him.
Adivo Rufano, the N, Oscar Pedisa, Ufano Catias, Mufunan, Uabudi, Zini Itaur, and Defend Uabudi, Udiva Uri, and it out of Zumbre, Uonepan, Ukozita Rusaka Iti, Sams Achizera Uran, Ukozita N, Usimimimimimuva, Usimachi to Kakumbre, Petim Zimachira, and Mune.
How did he make himself the one of Zan, Lucifer
Sodom, Bezka
Abraham,
Zinokambe, we Abraham, Brahma, Wawe, Zisubez or Mbe, we Abraham, Amen, oh, Nene, the defender of the Zino.
Ah,
Amufuna, oh, Tambi Songa Passions of Zahani, yeah, Amufuna, Gau. Oh, Tanuele Kanya, Panam Sinichi Mufuna, Onifuna, Rene Yeso, Tendera Ponto Cababatu, Coats, Uruapotiwe, Munamua, Bungatina La Yesu Christo, the Arabe Amre, Uchel of Garao, Amen. Murini Wakavari. Oh, Karkodam Soto Zazino, Zabudi, Rotzika, Ni Adiva, Rivana. Zodiraro, ribana bamtsimu, nano nubiyana bona uri mwana uba obofolohani, ati na babebi bawe, babebi bawe bakumula beresa, ni abona, kari lungune. Utomubona oi mapa, kabukuri ya mulino, ori, ribamtsimu. Dia kamzim oba lugusi aba ina mushe sogani kavya muri ofa kalvari avwapo numusi saulwa ndireni yawo yawo ya damaseka la kavya muri luti ya murwa awena pasi arndiwe imimre arndine yesu
he came from God he went to God
ubvamzim omera kamzim utaruswa na rine ngandingo dza science ngandingo dza chibito Achingwa na chingwa. Ndi.
Achiko vele za chiti chiti.
Achiko tseza ifilawe. Ndi ene mtaru chizi. Na achika siwe chipinga chavudi. Chauri ene adhe suino. Kavele sanu mwono. None bone mumwe na mumwe ukoshandukiswa achituwa udoraro chikushpinga zvino nato dzacho dzokwatamiswa ngautongorosa vukuma erwani dzichumero ngamacheroni arani musinda apa nonisina chividzo apa vafunzi vauruga vatendaya mapumo madhipa afanawo kana vova vangasivena neapa votanganedzwa zvividzoni zvavo nive na chumero yavudi machero uawira vudi usiku wamadekwana namusi uno zvenezvo nivuye murau machero ngamasiyari uitira chumero yapodzo zvote zvoruga mudzimani pakusedze muratu.